so.
No piece of film, me want it so we count
us alongside Eddie Benzo.
You only one and only me. Nobody can kiss her but me. With the hardy qualities, so you had a pen of the young girl.
Acha mupenzi ni kwambie, hata kama shido sijaliwe. Nemu wa ukiti na butu wa mbali, akokera kuhokere vya vili.
Kuma kumoda kwa mkwano mkwano, kewa kusikula ndiye siya kachwano. Umanye na mzaba tuze mbamululu bali na wano. Nakuwaza chema nyimba sipa mkwano.
Mamutima kwange mugumu,
kulemela maluti ya kulina.
Kamera kufikiri rako,
acheza tawewe kwetu mula.
Production, since I gave in a Rutalo na Kenzo.